Rich D. Yeah. World music.
ZWAP.com.
Cinemax Touch.
And I'm Brahma, nigga, 10 how I look.
Ooh, what a vibe.
Check.
Seo kamploza pakupe na iwe Bine ikapita wakudia na iwe Ngachibali na mapresha watumila iwe Katiponse vile moshe vama kwela everyday Bati iwe vikafuta Vama sanduka kamilion Bati iwe vikafuta Vama soa pasina wo Iwe
Awe mudusimu zako Nakuseke na papoza kareza Batusimu zako Nikiafu mune
Vemo mundo the odia akusekera vana good idea pajaka bwero kuchezera esinkara shapu knowledge suso vea bwerera vantu sonso vali hambo vena vafuno kudiera imagine jealousy ntie support na vonse vea uchita sembosi pesa kukoti na wateza funo kuona mulosi wa wishing a damn for life yako ilipapozi wakusekera pati uyo simu zako sama funo kuona ulina vaka opachika niveva jave upenda wanzako Mulungu podali satali satabo na vonse wenzo lota payamba no chitika Mulungu ni mukulu wakangi wabili vasali so sali fast we pofuno kuchinja So li goti pavo ipa veni
jembre Seo kamploza pafupe na iwe Bine ikapita wakudia na iwe Ngachibali na mapresha watumila iwe Katiponse vile moshe vama kwela everyday Bati iwe vikafuta Vama sanduka kamilion Bati iwe vikafuta Mama soa pasi na wo iwe
Awe mudu simu zako Nakuseke na papoza kareza Batu simu zako Pikia fumune iwe
Awe mudu simu zako Nakuseke na papoza
kareza Batu simu zako Iwa fake
ya wo iwe Mafex mao ya naona ni chila ma photographers Okay life ili tafa ni kalangana Wantu vene nataniza kupaka Siwa matasha, maybe kanoni kafu That's the reason seko yanga ni ngono Isejo vuta muntu beta na pushing a promo Full lipstick, wagai ni wapa mulomo Wakusekela chabenga unakangono Iwe wagai ni wafake Wakusungiza dobo no kuita nila wajek Kupasa boys wa ni ati mamo ni meleki Na know their plans upu wa don't partake So I'm pushing no quitting until I make it to the top Busy hating and faking uzafa poche na mashop Walufuna nkupapa temonga tini majakwa Ngasa ticket ya chikopo ono ulipe na mawan
check Kwa mkloza pafupe na iwe Bine ikapita wakudia na iwe Ngachibali na mapresha watumila iwe Katiponse vile moshe vama kwela everyday Bati iwe vikafuta Vama sanduka kamilion Bati iwe vikafuta Vama soa pasina wo Iwe
Awe mudu simu zako Nakuseke na papoza kareza Batu simu zako Pikia fumune Iwe Awe mudu simu zako Nakuseke na papoza kareza Batu simu zako Iwa fake ya wo Iwe
Ooh, what a vibe Cinemax
Touch ZWAP.com
Rich D, yeah, haga izi no Ken Kupa Rosaka,
yeah Yeah, yeah, your psycho I see Classic ni classic X-Ford representing Sindh